From the time when I was a child, my real dad told me, hey, whole life is a hassle, you have to work hard. Working every day, working every night, focus on my dream, yeah. It wasn't easy, yeah, it wasn't easy, yeah.
Tufude wala, mikwano jange tufude wala.
Eh, tumetoka mbali, rafiki tumetoka mbali.
Mikwano jange tufude wala.
Eh, tumetoka mbali, rafiki tumetoka mbali.
Hey mama, hey mama, mama gene tebe aige utorijo. Mama gene tebe aige utorango. Ruko papi narakiro bala nesu jenijo. Boom, adeso mada. Tungali puila malama dosa mutagon. Solwi puila malama dosi kukwa. Deja marane da kiti chome one wanyu di chana kwa kamanen.
Mewalina kagali tre unyiza kwela nirudi wakalina. Waliye chonga ati wewe utaweza. Eo ameshangilia kaye kozi tuko mbali. Eee tumetoka mbali mama.
Efu chaka mamera ila lolo. Yongo dimoka sabuni tamagoro. Kolo untengo tomo town la suru. Nakolo achoko tiboro. Kope bulesi temame jalo. Ashoma na jacha ere mawili baro. Apero kainya mubala sokelo. Amazima tufude wala.
Tufude wala. Mikwano jange tufude wala.
Eh, tumetoka mbali. Rafiki tumetoka mbali.
Tufude wala. Mikwano jange tufude wala.
Eh, tumetoka mbali. Rafiki tumetoka mbali.
Nzero kudina toba neyala. Ngandolu musule ndala. Nasaba mukama na nyamba. Mikwano nefuna runji nijinyamba. Hey, nze yale zingide mobiku utakatilaba. Funye sanyo bagala nyo.
Hey. Faito nanana. It's kinda beating my man when I see Aramagno Deso struggling. Quarreling, babbling, fighting for fame. Faito nanana.
Hey. Jena tibuni disanelwana. Tikoni nani chakidi na memwana. Mami jene te ti utataso. Bula lira.
Ocho na yara bere chutege une mista yonara yonge hase vide. Haramada no teso mami tueta jeni yongo konye kwani nere everywhere. Anyamene nediyo mama tamunyu. Alozene nikweno mama sabunyu. Ajara neza minengo maya mungu. Mwale asodo mwale aso mungu.
Mikwano jange tufude wala.
Eh, tumetoka mbali. Rafiki tumetoka mbali.
Tufude wala. Mikwano jange tufude wala.
Eh, tumetoka mbali. Rafiki tumetoka mbali.
Haina panya mangi dara ya jonis. Nebe ara wora ya jonis. Angalata majala kara jonis mama.
Secondary, secondary, university, tutu, mama patana.